pole ni yenu mwanamke, siye yetu ya nakuenda. Lina lasa nzuri hepo siyo nanasi, na nimesema simuachi. Pole ni yenu mwanamke, siye yetu ya nakuenda. Tukiwa huru, hata maneno ya nje yatapungua. Usimuige kunguru, hata bisi bebya kwao. Sebureni uko romantic, romantic yeah. Kitandani uko romantic, chikoni uko romantic. Sebureni uko romantic, romantic yeah.
Nikwake ni boy, tabani goy goy goy. Na kisu sinoi, anendeshe atakavyo yeye. Nikwake ni boy, tabani goy goy goy. Kisu sinoi, anendeshe atakavyo yeye.
Kanifukuta ndani kwa ndani, moyo ushazama si utani. Majiunga ushazidi, acha ujini unywe. Sebureni uko romantic, romantic yeah. Kitandani uko romantic, chikoni uko romantic. Sebureni uko romantic, romantic yeah.
Nikwake ni boli, tabani goi goi goi. Na kisu sinoi, anendeshe atakavyo yeye. Nikwake ni boli, tabani goi goi goi. Na kisu anendeshe atakavyo yeye.
Ejo, ejo meela classic zote. Tom Luvuma Tanzania Mbawala.